Amawubo 67 verse 1. Nkulunkulu makabe nomusa kithina asibusise makakhanyise ubuso bakhe phezu kwethu. Sela verse 2. Ukuze indlela yakho yaziwe emhlabeni, insiso yakho kubo bonke abezizwe. Verse 3. Abantu mabakubonge Nkulunkulu, mabakubonge abantu bonke. Verse 4. Izizwe masijabule zethabe ngokuba izizwe uzahlulele ngokulunga, uzihola izizwe emhlabeni. Sela. Verse 5. Abantu mabakubonge Nkulunkulu, mabakubonge abantu bonke. Verse 6. Umhlaba uthelile izithelo zawo. Unkulunkulu wethu uyasibusisa. Verse 7. Unkulunkulu uyasibusisa, imkhawulo yonke yomhlaba iyakumesaba.